Yo, it's for a Jim Rennie group. Nanyame is CSN Bishop Mavis Pokuajima. The Assems from Co Air Brain. For be catching and say, Assem not to me one more neighbor. Yanko Fanny, I'm your son.
Daniel chapter
4.
Verse 1.
Okay, you want to hear, but that's your time, you know. Sabay and Tentem the other day.
Okay. Daniel, woman, a tosso and I know. Chichemubako echo. Or say, oh, he Nebuchadnezzar, the ye comma, a mine, and crophone cassa who do yina, ah, what te assassin yina so. Ensimu ye, a monosu, and Sanchelani, ne amma dear, ah, or soon young copon, aye, meno. Aye me, fair say, make a match, said ye, nen Sanchelani, ene, ne sonson, effa. Na one, my dear, said ye, a see ye, ding effa. Na hinie eye da hinie na ni tumi ewo I want to atoa so nyina so me na boka neza
se yedi kan hwe hansa hansa yakoh chapter 3 no efe chapter 3 no
okay ajo be sei
ya pentemo Mammy show one verse 8 na ye be kan bet mammy show one ne ko no
but you mean starting free wine
that's why na mammy show say be tra
okay verse 3 chapter 1 verse 1 chapter 3 verse 1 was it na ohini na book and geza ye sika ho ni a ne tentene ye basafa dunum na ne tatete ye basafa ba kon ene fa odisi dura asase taso e wo babel asase so. Now, on hearing Nebuchadnezzar's summons, sir, won't go shishia a man tam a himful. Sir, won't go shishia a man tam a himful, Macoma any amanado for, atimu for, penin, insana for, manachera for, timu for, any insasso, atum for, you know, sir. Womra na wana ohoni a, or hearing Nebuchadnezzar, the esiho no eddy.
Oh, no, maybe over. Obi owa bebi a ogyina no ofa ni se de oka no eye fana oyo hini oyi kese o kan nyame asem a awrade amane tumia se de ope okunu de ope amane transi bebi ope odi obi gyina ohini wei ankai se nyankopon bi wo ho a wo hwe no na emom odi nyankopon nyame bi enu bo yenkan nyankopon yenkan nyame Okopen yami bi, or pese, or ye day, or no hurry no cojina baby, nor shenny pa cancer, sir, monso mobasum, sir, yameno. Until I yes, sir, I dear no idiot, sir. And was a young camo be auntie. Oh, quite sorry. Oh, quite sorry. Oh, soon young couple of boss, only as I see you. May shemu, dear me can say, may my dear my yes, see one. Oh, be a woman, my mono. I was so good to know. Says I am one, it's because it's a seal. A bet me up, I said, and no more be because so, and yet, said dear, ye can in a naughty. And yes, was it by some boost, no mum or say, a dear or no pen, yes, I dear man. It's answer or no, our baby, a son. And oh, he need this amray a coy. Now, Rancy, me and Sabby. Amuni Daniel namno omu nim nyankopon bi. Oje Daniel 11:32. Omu nim nyankopon bi a omu som no se ono obi nsem. Obi ntisem. Nti sa wo ka kire mi sa wa ye honi ni si ho. Nti mi makutu honi na eno de wo ye dede. Esan se de mi nim no no. Bibie no ha wontumi nye. Nti sa wo ka se Men kutu wonini na man kutu a. Ono na misuro no. Se mefom no na nya wo nipa de mefom wa memfa. Wakika sa de opena kire nkrofo ne na nyankopon kofo we nim so. Eti pa. Nanso. Mu she se omu beye dia. O nyankopon asem esem. Se ne Daniel ye no. Se nkrofo no no mu pe no. Nti omu hu ni secret no. And almost I was see a mouth be a giant payable. Now, so done a giant pioneer boy is answer and no no yam worth him. Tis our boys who say, omo wo wura bi omo som no eduru mre kra ye se ohina so da ye ne ebeku ye no kra ne ye yankopon ne yi kire nti se ne ohini se o de busum bi asi ho a e de ye mfa ho pacho to as mami
ena amantam ahemfo makoma ne amrado fo atemfo empeni insanafo mra twefo asedifo ene sase ne so atumfo nyina behia se worbeda ohoni a ohini Nebukadnezar disi ho no adi na obegine na ohoni a Nebukadnezar disi ho no enim
so ni empenfo no nyina but yante sa boys we di isanse samre na Daniel so ho Shadrach, Meshach, Abednego. Nam panyifoni nyina. Se okọ dan sori so oyẹ den, omu nyina bai. Se ye be yisa honi na chire omu. Nam mra so oyẹ kan to honu so, omu si ye den, omu be di so. Pacho to aso mami.
Na esem bi etie mu dindin se mo enkrofo aman ne kasa hodo oka achire mu se. Ebere a mo beti aben adumja sanku sanku boka. Sanku benta atenta ben ene insanku ahodu nyina jijie no munhwe fom ensore sika honi a ohene Nebukadnezar di asi ho no
asi omunhwe fom ensore sika honi samre ne sika honi no ene den na wo hwe fom esore no wo bibi a wo sori no ana meboa wo bibi saa o sho abra bom ye enyoma bi wo ha wo ya ukoto nyame fufuru bi odie ni die ma nyame fufuru bi o peja bonsam ani yoyi bi anu nti no men koto sa honi ne osise o ti de de ni se pe o munya de o munkoto sa sika honi ne ene sa sika honi ni nsi ho nanso wo honi na wo so wo bibia wo ye anyankopon asem bo okoko nanso wo mu echeo da bi menye sadi we obeye isanse nipa bi nti usuro nipa bi ofari nipa bi de ye yakrampo ni se obi kopa adjuma wo kunu obekko no adjuma wura ni se mepeo aje se wa pini so ansama mo ochi na se nipa we yi so eti wo se se me mepe adjuma he nti sadi amensu medi nechi ene nyame asem oban nche emrantie bi jinai o man koto sa honini enti bibie be pie wabra bom se honini sika honini bibia odi tie nyankopon odi yebone tie urade emma wo ho kwan o na juma na nkasa no upe yesen na wo ye juma no so akosi da ben ene nti wose obeye bone die tie nyankopon obekoto sika honi nbi nya die wose odi so wose ujina wona so obo bibia ti sa de twetwe na kwase fa wajuma nyankopon be mu wajuma maka wa da ese abrantie bi ani abre okaka ota de ma me panyini bi pie na ohia se obetumi anya we campaign enti no osre seka obenya wo kempa abrani si oh betumi ama wo kempa agi se me no fampona ana abrante si oh man me kwa sorry me wo yire nso atrai wankutu honi no ankutu honi no ti abrante na mpne na nyankopon bia kwa bia afi onya ka ni bi ma kan ni nipa ne de che nu enye we kempe o o de che mu edru ba bi e be ye o sasade we sei ma ntumi anya me last year no nanso e bi an nyankopon show no ma o de che sa enu nti se enu omo bi kosuwa e pesa wo fomu nyankopon a menti menti da jina pinti na wo eno kwarfo anka branti edi ma me na chia anka ni nyam soma bono anka ohun ne ho anu so ye mfa bone enko yanim anka ohun ne ho anu onim de ke be simple Now, so when we are mammino, a rather man in ya beer, yan geniska. And it's yen shanun so. Say be beer, a betty and in uncle pontum, yen chin free. Naya de yen ginamer ready. Now only in shamoda. Who named the old woman? Patch your trust, mammy.
Nanya, are you here? Say answer no. Don't know I'm one in about two oja. Every friend, I'm from no more.
Oh, the old canoe, who didn't pass so much here? Over Koto. She says, I say, you do go to Jamu. I mean, I'm here, some say, a gentleman no know where they do side the Abacas. A Japa, dear, in fact, Timiko to an eye day. Milko took a crab in my sorry. Men conquered that side, Jawim. And to Omu Kotoye, now so, some rantie. Oh, man, yes, sir. Was mommy.
Santi Abra, our tea, a band, Ruja, Sanko, Sambuka, Sanko, Benta, and Tabending, Sanko, Hudo, Ninano, Gigi, and our pen, a mine, and Crawford, and a Casa, Hudo, and Nina, she, a sorry, Sikahuni, ah, or Hindu Nabucanese, at this sea, Hono. Verse 8. Sabriano, Aramu, Cardia, Fobi, Cotwatua, Yuda, Fono, actually, or Hindu Nabucanese, said. Oh, he didn't young quada.
Oh, no. Oh, one. At the bonina, I see you. One, you know. And you will be he. And you almost caught on any more. So, young quada. Almost out to us, like us, and but all the cassa.
Won't now wash up and brass say, will you be other out or betty a band, you just and cool, some bucanis and cool, benta, at the bennies and cool. Oh, don't you know, Gigiano. Oh, she, I see. And sorry, Sikahuni. Nanye, one he a sian sorry no. What the number two oja a refrain on funum? Or hini, you the phobi a wa ho a what the one, what the one as you see Babe as I see so in some so a refor. Sadrat, Mezak ne a bed nego. Merima yumu, mu emu.
Ati. O maka gumun chinina. So do almost the same penny. Nasa mema we omumbu. Asma omu omu kodi ntone kan omu ntiasie. Because omu obi a omu suro no. Nomu di anidi ema no. A ono ohene ni shenase. Okasa na adie nina yidi. Sa humi nukro ohene humi no beti mi ajie fimi nsemu. Enti enye ohene no na oso omu di anidi ema no. Sa papa no na oso omu di anidi ema no. Enti nko ofo no so ako omu ako kanchire no. Sa ohene omu mbu. Shannon soon said, and I made the kind of can. And he panic can some moon which there were. And Cassel Buno Joseph won who potified him. Hopeless woman. One Buno. And also, they are all Jimmy Jimmy Membuno. In Finocra, my noon said, not Jenny a kid to every old Nimshi, old Nim the Oye, now wouldn't in one danger, or Bama or who crying, I'm more no do a frafra, and Yom Huna Oye, and Manoko.
One soon yame, now one sorry Sikahoni, I would hear Sihono. And a Nabuka Neza did a buffo, and a Nipre car, sir. One coffer sat and better bed Nabu Ebra, now what the Merimay Epa or Hini Enim.
Honest woman who saw Oye Nipa. Oh, na meme esum ewura mu ewura enti omu so mu nkotu sa honina obu afu sa wo na wakasa enti osu mu ti na wakasa so omu nye den bible wakasa wakasa yo o se emma mu ntie awofu asem ewa radim enti sa wo ye hwan sa wo ye hwan ye tie wasem ewa radim enti sa wakasa meme kutu honina enya dia me kutu no. And the boys now, Muyano, or the Abu Fosa, young coffre boys, and Emra. Patch up to us, mommy.
Nabucanezza, beside one says, Sada Mezak near Bednego, Mobwapa, Anna, Monsum, and Yame, Namon Solisikahuni, Amidi, Messi Hono, and
ah. Oh, question will be say, crumble. A coen, some Mobwapa, and a Monsum, and Yam, and there, Winyami. Yami Ben. Sa, I see, I dear now, dear soon. Homie, when the moana. And so about bet me a journey. A year about bet me a journey. On what me and yammy. And now baby Sabinum say, Mashedda, Namun Sumina, O Mashedda, O Moon Summon in that, and somnichina. To us, mommy.
I fear, dear, moisier, see, moon, sir. Bram, mobati, a bang, a druja, some coat, some bukas, some go, benta, attent, a bangness, and co, a hoodoo, mina, Gidiano. Mobavia, see, a sorrow, ni, ah, maye, ah, a ye, na, ah, a ye, na, one sorry, no, don't know, aramuno. What the move go oja ah every friend nam from no mu na onyame ben na obeyi mo every mensem
unsem panyifo bu baby se nipa anim ye krochia mansa obitumi kasa obi eho achi saa oba ontumi nka nti opese na nim ho no oma boys ne sesa wo mukasa o se afi mo sesie mo ho ana se mo beye boys no your time in Tinayana. Why is Nick catching any pains and anna? Young Kutu Yameno. Yea, young Kupan, yes, someone over Jay. So one GM, why young Kutu Yamen?
Amen.
Oh, yea, Yamen, my young Kutu.
Amen.
I see you in any sah. So to us, a kind of see a yea, Jano 7 times. Said your woman said, Jano, a friend, I'm fooling him, son. Or see, and Yanis are 7. Because of Gophon is so moon cutting yummy. When him and I done here on my own, 11:32. We can't make a yana quan wakan. 32. We be in pet, be no answer. Mission. When him nipa qua, oh, yet. No name, Yankupon cra. Sa boys no esom no en to person o chio mu se mo se ye jane sa na se me di mu kogu mu a mo be ji nyame kra obetumi agi mu oh oni mu mu nyame paso o de kan mi fe se ba bi wo ho ayete ye time ne susunti no en kontempa sa unyi wani firo
so the mezat ne abednego boa o hini na bukadneza se enhia ye nse ebe bua ho ye hu asem bia
sa asem mum kan kura mu du ba ye ehia ise ka bi bia chiwo na na pa cho tozo
che ye nyan kupon a ye sum no no betumi ayi ye afri oja a e fanam fun no no mu na obeti ye afri wo ohene ensem
aha
na sa amasa mpa ohene hun se ye nsun wo nyame na ye re sori sika ho ni a wodi esi ho no
wo hu omu jiji se nyankopon betumi adu omu no mpeso ohene ti asese se nyankopon po onji omu kra sa nyame no omu nkutu no sa na wose wo ye aye jina aye chapinti enu mabi boboba aye anji woni obone fo no oboa onni nkunim da de ohuni de aye keke aye ade na wodi wani hunu na entumi mamuda.
Amen.
And so, Sai Baba?
Yes.
Or say, then. I'm so much in the animal. A Jan, we any seven, no. We any day, oh. You were young coupon, we are did to me were a jasso. A jam. It's a young coat to San Honino. You have a crosswalk to San Yan coupon. But what was mommy?
And no, before I said Nabucadnezzar,
and go for Munya baby Jinay, Omu Kukui, a granny mo. So mu dia ni dia manya nkopon gya wono no ne buofu
na nanim tipia sachira tia sada mezak betnago ah oka se won ma funu no no mu eno impression
ai
chen se de da
o si nanim tipia esisan u de usuro no so bi yene ni bibi chwa no abobrim na pese ofum nyankopon memfum nyankopon ontumi nyoku te Bible say or no, Oku Kura will never be a doko. So one sumi yami and now co hell. So who sumi yankupon ye pa, sani pano. So rather man a quine no kua. Rather so do co heavy. Oh no, ni buofua, man, any masses. What brought to me a she, a horn horna, ni home, a bit me etria. Omomu ye janis 7 times. Pacho tos mami.
Na oshe merima bi ene edom mu merima ahwodin fo. Wonche shada mbeza abednego. ɛmfa wɔn nkogu ogya a ɛfa na mfunu no mu
sɛnea wɔkasa nkyɛ sɛ wɔne mu mu nyankopɔn no ɔka sɛ wɔn bɛdwane anka wɔn bɛdwane aka mfitia sɛ na wɔn ankasa nana yɛyɛ sɔre saa berɛ wei yɛbɛkoto ɔka sɛ wɔn bɛdwane nti ɔpa ahoɔdenfoɔ paa sɛ wɔn nsuo mu mu ɛmfa wɔn nkogu gya no patɔtoa so
ɛnna wɔkyekye mmarima yi wɔ ntwontwo togas wɔn ntaadeɛ ne wɔn mmotire ne wɔn ntoma mu na wɔto wɔn agu ogya a ɛrefra no mu
ka biribi wɔ kama me paa
na ɛsiane sɛ ɔhene asɛm no mu yɛ den na fononoo no adɔ hyehyehye aboro soɔ no nti mmarima a wɔde shada mesek ne abednego kɔforoeɛ no ogya frama no kum wɔn
ɔmo di ɔmo kɔforoeɛ ɔmo awura mu o yɛto ɔmo gu mu o ɔmo awura mu bi nanso agya nano hyenti no ɔmo foro hɔ no a ɛyɛ dɛn kum wɔn bɔ wo nsɛm ɛ nyankopɔn bɛ ni ɛna wosuro deɛ ɛkɔ so bi no deɛ ɛkɔ so bi no wayɛ kudie koto biribi ɛsiane sɛ wosuro sɛ anyɛ saa obi wɔ koraa ɔyɛ hu ara sɛ ɔbɛka sɛ aduosɛm ne ayi nkabɛkyesɛm no ɛbɛnya no nti no na wakoto obi nnim so na wɔkoto busua bi wɔ ayɛ se sɛbesɛbesɛbe obi kɔ mfikyire a ani kwan sɛ ɔba fie wobɔ nsɛ saa nnipa no ɔno so bɛyɛ bi ɔkoto saa ahoni no na ɛwɔ hɔ no Omo ntra e wo hwɛ. Omo mo so mo ho ye din omo chichire san krofo we ekɔto omo no. Omo anko je nimu bi o, nanso omo hye. Ye wo nyame bi o ntumi ji obi o.
Amen.
Ebinu agina ma o, achichire nkrofo edu omo kogu jem, se omo anko to unti. Enti wo susu sanyi, sika sanyi. Enti wo ho saa, wo hwɛ ma nkrofo ya kɔhye. Ha? Ushu omu saa mo mwa kwashi. Ama saa mkwafo na omu su omu nkoto unu. Yadu omu gujeni. Na sunu omu nyan kupo na uditumi ewo jasunu. Ewo.
Amen.
Uo nyame.
Yes.
Uo sum nyan kupo ontiasi.
Amen.
O frititi yo nyame yo.
Amen.
O de kwa intu bebi ya kwa ini.
Sa.
Na okasasu esipi. Sa eje muna uwa onemu. Ensuo mu a ɔno ampa so ɔyɛ bi ma Israel for the kwan to nsuo ɛna aduru boys yi so ne ato boys agu gyam ɛgya a yɛayɛ ne 7 times ɔmo akɔgu gyam nanso ɔmo nyankopɔn no te ase pastor to ase maame
na mmarima baasa yi Shadrach Meshach ne Abednego a wɔkyekyere wɔn no ehyehye ogya a ɛfra no mfunu no mu ɛna ɔhene Nebukadnezar ho dwiri no na ɔsɔre
yɛde wɔn agu mu o nkurɔfo yɛ ahye dabere saa mmerɛ no wɔahyehye gugu hɔ na yɛato nnipa ma awura saa ɛgya no a yɛayɛ ne 7 times no mu na nkurɔfoɔ yi da so wɔ gya no mu afei ɔhene no yɛ dɛn ne yɛm hyee no
na sorry ntɛntɛm na obisa na gyina tufoɔ no sɛ ɛnyɛ mmarima baasa yi na mɔkyekyere wɔn gu ogya no mu wɔbua ɔhene no sɛ ampa ɔhene ɔkaa sɛ hwɛ mehunu mmarima baanan a wɔasane wɔn
bɔwonsɛm baabi a wowɔ bia ɛnka sɛ woada sɔre tena ase na ti asɛm no na bɔwonsɛm fa gye nyankopɔn banbɔ a ɛso ne nhyɛ so di a ɔyɛ ma yɛn nnipa mmiɛnsa ne ɛde wɔn gu nanso ɔhene ne ho nnipa nan ɛyɛ wo sɛ wo nko ara na wonam nyankopɔn ɔka wo ho ɛno nti sɛ ɛyɛ hu ɔka wo ho sɛ ɛyɛ bɔne ɔka wo ho twe ho firi nneɛma bi ho gye no di wɔbɔ wo ho ban mmerɛ ɛyɛ den baabi wɔ wo so so a ɔka ho ɔhu mu ɛno nti wobɛtumi apam wo afiri nneɛma mu
amen
obi nti sɛ no o maka da o mesi aberanteɛ bi ɔkɔka nyamsɛm awudifoɔ mmiɛnsa wɔ kwan no so obi duru hɔ a na ɔmo aku no aberanteɛ nko anu hɔ no na nnipa atenten akɛseɛ mmiɛnsa a ɛbɛtumi saa nkurɔfoɔ no ɛka ne ho momyɛfɔ na ɔmo twam time biara Enti bra omu sachere omu adwen omu hu san kofo ni bi no mu bi san sa ah na omu a no omu kon se se di omu nkobi o se mi ni obi a metwa mu ha da sana wo nyankopon ni ti enya wo nko awate enya wo nko ada ba bia wo sha ye wo sa wo nko ano wo di mafo bi ho wo boa fo bi ho di o so wo ye guy no ono di o ma ma try obehu di otumi ade nyina aye no obeye na action ye papa o ye action man o ye ni omo ye hu ni omo ye ni yakese yakese kese nkofo ya koguje na afi ohene na o kasa wo si omo be chi nyame a o beje wo mu afi ne hu adwiri no o se ni pa mi ensa na edu omu afi omo ye fo et ba ko no ti se nyame babi nkofo be gbobiru wa omu ye ni de wonhu yo omu gusu ya na so mbo gbobiru e o so mu ba wa omu beba bibia be ye di nyoma pa be koso ama omu ntumi nye nko sitire da ye wodi mafo bia osombo wodi mafo bia osombo mi wodi mafo bia osombo odi mami o apa ni na mo mi odi ma fu fu ya oso mo oka mami o oka mami e wa kwa ni foni hunu se o kan wo abai fono plan ya omo omo hunu se owo wo ho enti omo ntumi twi mfa so e ma me fa wo omo ntumi me mfo msa me kan osika omo ntumi mfo msa nkan adwuma ade bi obi a hye mantem wo aye wonko a minus you obi kota di oshu msika osika ontimi shu obe ta di wonko fo ho oshu mo osika osika ontimi shu o nyankopon bi did to me. Can canon colano. A bin moon you, or she will go for a guinea. A mooch rise, I'm so cry. Shh, well, ye. Wow, fuck off, what did you have to rise? I'm so never ye. Woe on to me. Obey when you. A jibby be shin. Oba. To me be. I was Kumubiano. Enye ye aya fa yesu mo je twa no hsia na fa han no to no so sa o ba na nanim agu ase
amen
so no de o wo hon mo so ofri nsu ase na abe from mu sa aduane fo mu no ofri nsu ase abe hye mu ade bi o be ye bia no yakopon tumi be ye kese
amen
o hine ne fere ye afi ofiti ase kasai fiti ase kasai wa tamfo be kasa
amen
I o mu hsia se bo mo kasa ey yesu mo bi o kasa mimi go o akwa we ana afra we mina menko urade se akwa nko kasa nje so lo se urade mate de wo ye urade boni be nma ye ansina yakupo na kasa ayi abranche na achre so se oba de nsa abekunso enti ya jai hu no bibia sori tina na bomba ye obe ko sku afansa tunu sina bomba ye man so bi chicha tofi e yendi pan satin a ton nsem abeye tofi ntimi ndi ni nsem oni me jai ngola ni sa e duane ni nsu omu nu mo osku mo oni mso obu okra po ti ba bi to nsu o enya nsu o e yaru o wa be to bi nu bia onya yaru e ntisa wonam a oto nsu abompa e O body awa se no. Bebi a wo nam, bebi a wo man nam, bebi a wo kunu nam, bebi a wo yere nam, mampa ye ntumi no.
Amen.
Nyankopon be di nkunim.
Amen.
Omo mo di nsamane a cha, omo nim nyankopon tumi no. Omo be hu nyankopon tumi e wa wo bakro ho, ana wo kunu kro ho, ana wo yere ho. Nebukadnezar eni ba no so. O sha o ka kan ho se, mi hu nyame bi a o ji nipa se da. O so wa o be ka san nyame no ho se, hwe wo mu. No hu nyame bi o ji nipa se da. Beginning o so mo be ji nyame o be ji won. Na so ko duro ba bi o se, o hu nyankopon bi o ji nipa se da. San nyankopon no e na yesu mu no. San nyankopon no e na edi na chi. Wa ya matetefo na o be ya ma ye nso. Sadanya tuwa asu bompa ye na urade yi no bro da jata mena mu. Sa Shadrach ni mu jina so mo nkotobo som. Na urade ji wo mo bread wo mu tu jemu a. Nyankopon ti as. So be bo am. Wo die jina ma no.
Amen.
Eno ko ani hia.
Sa.
Jina ma no. Amen. Enye bibi nti ano.
Amen.
Fanasam no. Na nante wo nasam no. Na wo be hu ba bi a wo do wako. Behu di odu bewie. Obehu ni omapa bi a odi bebo abrabo.
Amen.
So on sa abrante na urade ma ne kan ni bi a wanti aka. Sa na won so obeye bibi e chen so di amam.
Amen.
Ade bi a wanye. Eye wo se sa ade we die. Sa ma nya na juma be bo me. Ma nya enkoye ma me. Ni oma uboa. Wo hu Yakobon. Ko na ko kan Daniel 11:32 bi. Ko kan yo. O ya ye mistake. O wo Yakobon a otumi ade nyina.
Amen.
Gehazi say master. Ya be yeden. Because no appear anopa abehu soldiers. Say e sha ba bi omuti no ho hia. O say master, ya be yeden. Master ni de onim ni Yakobon no. Nti o say Awurade bie nani. Awurade bie wani wate.
Amen.
Wo mu o. Onka wo ho. Bibia mu o ma wo hu ni tumi ani di otumi ye ma wo nja o da o se urade mie ni nipa na ni gehezi ani afi urade bi gehezi ani no sa soldiers na o mu ho no soldiers so so wari chen wo mu e wo wo manim a o mu ben gehezi no esine sa nkofo na wo akiri ho so ho onim Yakobon ban boy da o mu so eti ohu ye na osuro na nsu na ebinum ya kese atenti e chen wo mu a mo ben wo mu a mo ntumi nsa wo mu ho sa na wujafo ye o wo ye o we mean to me kon ho but me funu huna no e hunu mu na me nya no hunu no nya no ohunu huna ofiti ase o to asem we na o to asem we na o to asem we hweye ndi na asem so me buya no ko su ne kite Yakobon asem ni na obe hu na ni mo nyam be hu ni tumi be hu di otumi ye o nja wo o free titi ye Yakobon ene o ye Yakobon e kina so be sa ko aye Yakobon
sa
eni si ye ni no ho agro ye ni no ho agro o ye Yakobon di akosu bia no kina e mo beto nyimi ama Gina painting wo wo ah minim tu
won so sheimu o adam fobia o do silumia na mo
Oh, Then any baby can. Obe so obe so obe timi aye amount. No obe timi aye. Obwa. Unto me ye. I just say nyanko pon obem. Any ti onno na obe timi do unwa to nusu. Ene una unim bia una mu. Ene oma bia enko ye. Ene udi asie. E pesa wo koto no.
Yes.
Na unso unim se nyanko pon asamu mpeni sa. O bow in some bomb fire.
Yes, yes.
So, Dinkunima, Shadrach, Mezakna, Abednego, Ewo, Eja, Efrana, Mofunu, Wo, Ejapia, Wunam, Ejapia, Wunam, Ebia, Wa, Utiem, Ebia, Wa, Utiem, Ebia, 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 Ejapia. Shebres is sanfo.
Yes.
And then our number. No ma be ne uko ye. Emma wotete. Usu. Emma ni oma. Hunu bi anko fobi ya wutwicha wani. Me ncha wani jo oma. Okot emfo omu nko ba bia. Obi se. Unu akra muja. Obe sore no. Na bond sika bondo bondo na go sinki mo. Yesu mo ja nka na ni.
Amen.
Enti asem bi ati sa. Na mo mu dia bompa ye. Eh? Nya time na bompa ya na Jesu anya nkupo asem. Ka chelo ade se enipa we uye ni ye. Ya base. Wo sisa ni shebra. Wo ma Solomon ebe ye nipa bi a obi ntimi nji ni ye yo ni. Enti min so betimi aya ma me. Enko di sa nko fone chi. Ba un sam na bompa ye. A di ya. Ya.
Amen.
Amen. omo mu tu Daniel amra omo na to mu
amen
e jate agum no wi omo nam
amen
omo mu di Shadrach mu ko guje mu no omo na ja si wo omo ne u bobo on sama bompa e ona chichiri tia wo ona kan chichiri tia wo ona namo e kan sama woni mu ho hwe ye jitu meeting ahodu omo ko
yesu di mo
ya shatan bi di ato ba bi so ya shatan bi ato so ya shatan bi ato ku so enebo won sam na bom pae
ya
no omo ya no omo tu ya no omo tu ya no omo tu ya no omo tu
ya no omo tu ya no omo tu ya no omo tu ya no omo tu ya no omo tu ya no omo tu ya no omo tu ya no omo tu ya no omo
Driver, I ride a mouse so between my aces. We school near Rade Mua, as I'm Simu, Wundim Kunim, Ospel Jaunina, there be a crown,
yes,
a dear be a wee be a Radiman Chancel.
Yes,
a Radimua, Uncle Funka said, Bibio,
yeah,
and say, Uncle Guru, well, some Nabon, Onche Emma.
Amen.
Chese, a painful so on cousin sue or massum jim.
Amen.
Or sue sue binum.
Yes.
On sue or massum jim.
Amen.
A radin yay and a boaf war. A dear, yeah. I was here as a commiant. Put your rear, radin sawyer.
Hallelujah.
Send a rainy dinty.
Yes.
Send the achafa. Baby, a war.
Yes.
And lay a bonfire. Ready to go.
Jesus,
Jesus, Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,
never do was some our catcher at this old man in the room.
Yes,
oh yes,
Yadi Emma,
oh yes,
Yakununum,
oh yes,
Yamanum,
oh yes,
Yerinum,
oh yes,
Echo Radian,
yes,
Radimir, be a coin, Onya Insura, Omea Sumjay, Abusium, and our Riam Asumjum Kum. I want you to cheer him, yes, Sudim. Ya bom pai
yes
lika da baka shote rapali rababa shuli rababa open doors Lord travel opportunities
to me, I want to move. And here you are for the
sea.
Yes. I will see you. I could see I will see you. I will see you. Uncosso. And Cunha. She's sorry to have with you. And you're my beer. I will see you. Won't you, Adam Phobia, our coffer? To me, our war. I'm going to go. We are warrior or dinner, Yako meeting, or dear Akunya, or me a dying home, Ama, Akunyaba, now Martina say a meeting, only a moko if you know Kachana, and say, maybe a 50-50,
yes,
me a papa, demon fa, me my men and papa, only me pa me,
letting part for you.
Oh, bon, some bonpire,
yes.
Say, we are moody, autumn, I do, I need you 50-50, oh, bonpire,
yeah,
a beer, a quitty,
yes,
oh, yeah. You're breaking in,
Found Satu. No, yeah, yeah, Safu. Oh, my nipa to send me soon, Sayarwa. Yes, Yanio Marcus, yeah, my nipa. I don't, yeah, on Kenya.
on Kenyano, on Kenyano, Nayari said to me, and Nanti Babia, Obitia Nassam, yes, yes, to him, yes, to him, yes, to him, yes, to him, to me, Bia, and Man Musso, and obedience, if I not was a what you would name, O Tia Bano, or to me, no. And yet, you
man,
and bone running,
amen.
And bone running,
amen.
And bone running,
amen.
Well, yes, you did.
Yes, me.
I want chances, I am right.
Amen.
And put you away, you chill.
Amen.
So, who will be now planning?
Jesus.
And our casa,
Holy Ghost.
And the Bibia Taris,
Holy Ghost.
Yeah, you should go away.
Amen.
I can't be emra.
Amen.
Ciao, my effort on the phone.
Amen.
Now, boy,
yes.
Now, you're quiet.
Amen.
Yen Shura,
amen.
Yen Shura,
amen.
Yen Shura,
amen.
Be Piamono,
amen.
Yes,
Peja,
if you baby,
yes, amen.
Not Peja was so,
amen.
Wow, Yen Munamura,
Jesus,
in Shura,
amen.
In Shian Yankopo,
Jesus,
who I
amen.
Be Piamu,
Jesus,
obey to me, I,
yes.
So was I a yarra, so my year,
Jesus,
so Kosoa boy, so we hear free,
Jesus,
accident,
Holy Ghost,
and Quenchiam,
Jesus,
BBM,
yes,
O Maji,
Jesus,
Boyen,
amen.
To me, which is to be to us, ye keep fast away,
amen.
Yes, say one for BBS,
yes.
Dinkuni, my,
amen.
Make us say on the way,
yes.
Contract a beware,
yeah,
Eddie Yamija Gunus,
amen.
Ye see an enemy temple,
amen.
Ye born any fraff, ye sin as soon,
amen.
So the enemy,
amen.
O Jesus Christ, amen.
Amen.
Paul Shelka Sepa.
Yo, it's here for a Jim Rennie group. Nanyame and CSC Bishop Movie Supoku Ajimai. The Assems from Ko Air Brain. For Obi Katrin, say, Assem na to me one more neighbor. Yanko Fanya, me Assem.